Katebe kachi aka parlamenti akebyobulamu akalatidde banne kwera jange abali mbyobulamu okweke nenye teke pia eri ayise likwata ku byeddagala n'ebikozesa mu bujjanjabi the National Drug and Health Products Authority Bill 2025 bakasenti obuweereza bwabwe bugwa wansi w'etteeka lino mu nsinkano ne bannekwera jange abali mbyobulamu mu mwoleso gw'ebyobulamu Uganda Pharma Health Care e Lugogo Dr. George Didi Boka Ombaka wa Ubongi County in Parliament ategeeza nti etteeka lino lirimu ebingi ebikyuse eri abatunda eddagala n'ebikozesebwa mu bujjanjabi n'ekigendererwa eky'okusitula omutindo nga singa banaasigalira emabega bajja kusanga okusomozebwa. Boka abadde asikiikiridde ssentebe w'akakiiko ka Parliament ak'ebyobulamu ategeezezza nti ebyobulamu mu Uganda bisenvuddeko naye okusomoza kukyali kw'amaanyi mu bikozesebwa ery'obujjanjabi n'eddagala ebitali bya mutindo ekisobola mu bw'abantu mu matiga ng'etteeka eryayisiddwa olunaku lw'eggulo lye ligenda okutereeza embeera eno. Bano Bokera abawadde amagezi okuwagira enteekateeka eza gavumenti okubaga ebbago eryayinsiwa ebyobulamu y'abannayuganda bonna olwotereeza ebyobulamu bafune obuvujjirizi anti abantu bangi abagenda okwetaaga obujjanjabi ne malayira g'obwannannyini okuyita mu nsiwa eyo.